Hello.
Evet.
Hello.
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 Sagalee waamichaa jiran yaalaa garee karaa kootitti hin jedhame. Maata. Sagal sagaltamii afurii. Ayyee.